ZamboungaMusic.com
Lipina
Zambunga
Ngambera
Spiero on this one
Na Jaboy Na Kamista Waisi Mukati Bakolas Na Tichegi Chegi Tisaut
Mwajamu wa sabi sai Konoluna alusabi
Alusabi
Kaukala kiwa nandai Avalugona
bakubama
Bakubama Bazibakuliki Ngambera KK Afita
Chamele muba zondela banyama taba batatu inechini sokonezi Kuti olo baimbe kwanji nyimbo hili na meaning Bati kuti mchita appreciate olo kuhili za paletu Simufu na iai Baka chape mutiemo Koma mose di mwebalo zibeka veka Aka kupasa siti umeka meka Kuhili za paletu yomule kaleka Ikaleka kuhiti nga museka seka Ala, alupe, Jaboy
Alusabi Kaufela kibanana Abalugona bakubama
Bakubama
Bazibakuliki ngambera AK Afita Mwajamu wa sabisa Konoluna alusabi
Alusabi
Kaufela kibanana Abalugona bakubama
Bakubama
Bazibakuliki ngambera AK Afita
Anikala kopela neni inzi mwabuloko Floni marime neli sioni mwabuoko Kono seni ya makuitu samoko Lipina za rusaka liluwe ile kwa joko Malozi wabanga taba sapoti loko Valiki lipina minanjize kinyoko Mwapilu seni ili mulitele muvone Pili mulovale kati muhone Lutumise mulozi kuli mutone Kupale kumane konji lukone Busi uni musiali seni ngola kama rhyme Kukala kumitolo kela nikasinya time Vene vatavela neva eza fela mime Kakunya ndila buloze ni pe angambela Lipina mwabuloze li nyunga ni nyangiela Malozi wakale haba utwa wakambela Vamuna kuni utwa ni wakulisa mafiva Sestisa cholo abulele mwomo diva Mwamiziki na mboka ni tina mwasisiva Arubeke afita siva kwa uliva Butongwe kiwangi na kuisa kwa uliva Kukuminisa mikope kamba kutiva Yopata mashamba lwa chisa mukanda Arubesu peta
Arubesu manda
Mwajamu wa sabisai Monoluna alusabi
Alusabi
Kaufela kibanana Abalugona bakubama
Bakubama
Bazibakuli kingambela AK Afita
Afita
Mwajamu wa sabisai Monoluna alusabi
Alusabi
Kaufela kibanana Abalugona bakubama
Bakubama
Bazibakuli kingambela AK Afita
Neke mukalutoya Mwazibakulilu na magemulu Ya luna walubana
Eke eja boy mota dan fire Apeni tile kufitani wire Kata zangambela nina chole white flyer Kulutoria mobu pilo chole white tire
Ufeleza kunana kona folu kalela Yeluso likuweza na wanda mwalipalelwa Kuluto mobu lozi muswali maikalelwa Libaka kikuli
Kweza likaze musa kwa nikuweza
Mwajamu wa sabisai Konoluna alusabi
Alusabi
Kaufela kibanana Abalugona bakubama
Bakubama
Bazibakuli kingambela AK Afita
Afita
Mwajamu wa sabisai Konoluna alusabi
Alusabi
Kaufela kibanana Abalugona bakubama
Download it at BoungaMusic.com
Penteleze Arupe Jaboy Featuring General Kanene New Wise Man Delta Records Production Oh, kuna zele nilibezi Go 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 Anifeleleze kakulike mufeleleza kale